Another hits jam for my friend.com.
We are be my champion.
Hey, your trunk.
I know.
What? Dende. Dende. Dende.
What?
Dende. I go dende. Dende.
Ay, 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 ay.
Dende. Os. Dende. Os. Dende.
Os.
Dende. Os. Dende.
Os.
Ay, 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 ay.
Kisigino.
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 Shuka, shuka, shuka.
Kisigino,
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 kisigino.
Busa kisigino.
Kwenye
shuka, shuka, shuka. Ne, bega, ay, be, bega, ay, be. Twende moja, mbili, tatu.
Be, bega, be, bega, be. Twende moja, mbili, tatu.
Nimelewa,
nimelewa,
nimekunywa. Kidondoka misimu
ningi ningi nia
chini
ningi ningi nia
chini
ningi ningi nia kama kidondoka misimu
mai maiko mai maiko mai maiko
we
mai maiko mai maiko
ya
mai maiko
we
da una shepu matata.
Slicer.